Fresh out from nigerimix.com.
Nimekuwa mbioni, panda shuka za maisha zina nihemesha. Kuna siku nina nguvu, zingine niko chini nahisi kulemewa. Jua kwa mchana, wezi kwa usiku, Yesu kwangu mi, kwangu mimi. Kama mbegu kwa udongo, maziwa kwa mtoto, Yesu kwangu mi, kwangu mimi. Kama ayala atamanivyo machi, nakutaka wewe Yesu, nakutaka we. Kama ayala atamanivyo machi, nakutaka wewe Yesu, nakutaka wewe. Nina kiu, njaa, nakutaka wewe Yesu, nakutaka wewe. Nina kiu, njaa, nakutaka wewe Yesu, nakutaka wewe. Wewe tu, wewe tu, nakutaka wewe, wewe tu.
Unanitaka nikiwa perfect, kumbe unanitaka nikiwa pressing, sababu wewe tu ndio perfect. So Holy Spirit, help us to kuwe na kiu
from nigerimix.com
for the well that never runs dry. Yani tuwe na kiu